mazingira ndio tupate hewa safi, maji safi, afya bora. Mazingira yetu tuyatunze, mazingira yetu tuimarishe, mazingira yetu tuyaboreshe, mazingira yetu maisha bora.
Yeah.